in the mix with DJ
TJ.
Yo, Alex, I call upon your name to defend me. All of a sudden things are changing, things are changing, things are moving. When I'm calling your name, things are changing, things are moving. When I'm calling your name. Yo, Alex, I call upon your name to defend me. Changing, yeah. Things are changing, things are moving. When I'm calling your name, things are changing, things are moving. When I'm calling your name, you tell me son, take off a break and son, let me establish you. You tell me son, hold on now, son, let me establish you. Aperesifaleo.
Toi pia ni chupa, thank you for a wife. Umenipea vision, ni yote ni juu ya talanta. Squeezy kiki shika, tunaituliza na Fanta. Umenitoa ghetto, saina dunga na masoso. Nimejichora job, I can be my own boss. Wanashinda na nami, wanabaki kuona vumbi. Na stamina iko seti, juu niliacha kunywa strungi. Umenitoa slippers, ukanivalisha Michelin. From chipo za moshi, squeezy mini, wada chicken in. Najua kuna itakudoka na life inakuwa sickening. But thank you, jukani kona issue, then you be listening. Umenipea fans, ukanipea haters. Na yote in return, imekuja na favors. Umenipea strength ya kupambana pia na mpogi. So ambia ni shetani, mini OG simu
mpogi.
Bye.
tabasam meleza aduya mini andalia karam oh na hananga haram mapenzi moto moto tele tele mantima you wanna know niko side gani niko side hii yesu kitambulisho yangu yendo ID na kwa maisha yangu yeye tu wanani faidi nimeweka kando vitu wazini side na kiongozi wangu yesu we mutongoi na niongoza napotembea na ndani yako kuna raha na jienjoy na waku compare Yesu kiongozi wangu wewe ndo mutongoi na niongoza napotembea na ndani yako kuna raha na joy hata sina waku compare la 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 kama wewe hakuna la 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 sijamona like you la 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 kama wewe hakuna la 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 sijamona like you kiongozi wangu Yesu we mutongoi na niongoza napotembea na ndani yako kuna raha na jienjoy sina waku compare Yesu kiongozi wangu
so much from them when they fail you don't take it to your head don't waste your time
don't you waste your time
don't you waste your energy
wakikukosea forgive them wakikuongea forgive them wakikudharau forgive them forgive them forgive them wakikuonea forgive them wakikuchochea forgive them wakikusahau forgive them
hurt sometimes letting go even though it hurts so much to the core
people hating on each other why can't we love one another don't waste your time
don't you waste your time
don't you waste your energy
wakikukosea forgive them wakikuongea forgive them wakikudharau forgive them forgive them forgive them wakikuonea forgive them wakikuchochea forgive them wakikusahau forgive them
Ukiishi ukikompule
shauri yako
mawazo everyday
shauri yako
ukiishi ukikompule
shauri yako
kwangu mimi naona tani ble
shauri yako
ble 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 bless me ooh you will bless me Oluwa my father you will bless me ooh you will bless me ble 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 bless me ooh you will bless me Oluwa my father you will bless me ooh you will bless me
Eti unapata pressure, 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 pressure. Eti umekosa pesa, 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 pesa.
Unajua hujalipa kodi, hujaweza afodi. Oh, watoto shule jaripoti. Na yote Mola anajua.
Ukiishi ukikompule,
shauri yako.
Mawazo everyday,
shauri yako.
Ukiishi ukikompule,
shauri yako.
Kwangu mimi naona tani ble,
shauri yako.
Bless me. Ooh, you will bless me. Oluwa my father, you will bless me. Ooh, you will bless me.
Oh, mali watu watahitaji nasema kwa mama na kuna kama we kama wewe Yesu nikisimama nimesimama juni yako Yesu kama we Yesu oh hakuna kama we kama wewe Yesu nikisimama nimesimama juni yako Yesu kama we Yesu oh, oh, oh. Ni mwanaume mgani uyo mgani uyo
wa kujilinganisha
ni mwanaume mgani uyo
wa kujilinganisha
usimwambie jitokeze
free kama nyonde juu ya he wa niko free dhambi nilisamehe wa niko free kama three ya mkubwa wa polisi hakuna road block njia ya pe
ay 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 oh yeah ay 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 oh yeah from Monday to Monday nasikia niko free oh yeah salvation ya jaja nasikia niko free people be free, oh yeah. Mi nauliza, why can't the people be free, oh yeah.
niko free kama nyonde juu ya he. Wa niko free dhambi nilisamehe. Wa niko free kama three ya mkubwa wa polisi. Hakuna roadblock njia pe. Wa the Lord is my shepherd. Niko free kama ng'ombe za mtaani. Wake na kula pepa. Sijali kumekauka hakuna majani. Jasho na chia pepa. Hatu sweat tukipona mtiani. Si baba metu shepa. Zikitua na hizo ndizo zina panic. Kuna benye nada nidu nidu kitu
moja.
Kili yangu mwili yangu iku sifu.
Oh yeah. From Monday to Monday nasikia niko free. Oh yeah. Translation ya jaja nasikia niko free.
Najua leo utafanya kuliko ulivyofanya jana. Fanya. Najua leo utafanya kuliko ulivyofanya jana. Fanya.
Nina madeni hadi kwa mama mboga. Nina madeni akileo katanuka.
Akileo katanuka. Kuliko livyo fanya jana. Fanya.
Nina madeni hadi kwa mama mboga. Nina madeni akileo katanuka. Vile naona kasha anza kunuka. Usiposhuka baba leo katanuka.
Fanya.
Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo.
Najua leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya. Najua leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya.
Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na vipofu wataona. Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na wagonjwa watapona. Baba fanya.
Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo. Natumia storobong kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong. Hebu sifika kwa hingo.
Najua leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya. Najua leo utafanya kuliko livyo fanya jana. Fanya.
Siwezi kusanganya. Unaniendapo ni wewe. Siwezi kudanganya. Iwe kiatu kwa mkuu ama ni nafuu. Nikipanda matatu ama nikienda tamatu. Milango unafungua singethania. Unanichanua wakinifania. Sosita. Nisitadanganya. Sosita.
Siwezi kudanganya, ipapa ni wewe, sitadanganya, ipapa
janja lakini utacheka utasema I'm kidding. Wala si nguvu na bidii, si nguvu na bidii. Ni nguvu zako daddy, nguvu zako daddy. Nijue milango unafungua, singejua. Ni wewe natambua, sikifua.
Kuenda jioni, wanyama wa porini, jua likitua pangoni, samaki wa majini, wana makao baharini, wako mpangoni. Na kuna Mkenya hana nyumba mahali, na zile ziko hawezi kumudu bei ghali, analilia serikali, ategemea serikali.
Tuanzeni kujenga,
kujenga
watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti weka kwa mabega. Tunajenga, tunajenga.
Kinyesha tusinyeshe we, tuwe salama. Serikali kaingilia, tapunguza gharama. Today is finally here, tunahama. Finally, usawa kwa wote. Hata yule mapato ni duni malazi yopata. Tujenge.
Nagia dire na vire na ore aware ne adeire
akahukumiwa kama mwenye dhambi akipigania uhai wangu kadharauliwa na kuchukiwa ili nirudishwe shambala ya jani.
Demokore, 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 na dhakame ya Yesu. Demokore, 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 na dhakame ya Yesu.
Alilia kwa uchungu mwingi, elo yelowi la mashaba kidhani, akimuliza baba yangu mimi ukaniacha kweke.
Wedo toshio igere anake uinigeda niko kenye nemu otire oke otire kweru tera neguonoke. Demokore, demokore, Jesu. Demokore, 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 na dakame ya Jesu. Yeah, yeah.
God bless you, you are going far. Tunasondeka, learn to appreciate alafu chukua namba, tutakipinta. Unapatana na mshirika, ameshika kishash. Pastor Kobashi na pedi kwa church. Cheki, hizo tabia zimeboeka. Tuna praise,
tunasondeka.
Hakujangi church kupraise wa anakam kuona njeri.
Tunasondeka.
Ana church dago, lakini form za kulewa njeri.
Tunasondeka.
Why you a do it like that? Maisha finja finja like that.
Tunasundeka.
Why you a do it like that? What you give is what you get right back.
Tunasundeka.
Keep on living like God atakutema. Kama warumoto, kondomo ya mtoto. Hota, this one ni moto. Can't cool with water, sondeka ni moto.
Tunasundeka. 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 Tunarekebisha.
Shetani kunicheze yanga piki pomki. Unichokesha chokesha mimi si donki. Nisitaki utiriri sitaki mikosi. Form zake asiwezi so
tunasonde.
Aji uko na kigonyi utadara umafan. Mama morio wa kuoni toka dead mbaka jani. Tunasondeka sondeka tapia zimebondeka. Umechokesha wadhi so kama boli metoboka. Wacha pressure cheza chini. Itabidi utushoka ni Yesu wa majini. Jugu na tuchanganya na tapia za kiganga. Hatu uoni 50 bro.
Kama mziki lazima ufuatwe na kiki.
Tunasondeka.
Una maringo utaki kuona shabiki.
Tunasondeka.
Uwezi kuja bila ubabuda jina lako biki. Na ukikuja kuja mikrofoni unalete wako kiti. Hi bro, samangi Bible. Unaweka ngoma shalo Yesu kama title. Hi bro, jina langu psycho. Tunasondeka maneno, this is a revival. Tunasondeka kila sande bila kuboeka
tunasondeka
oh hallelujah
tunasondeka
do it for the father
do it for the father tunasondeka
let them know let them know
let them know let them know
Tunarekebisha.
Nasikia wakisema gospel iko chini ati hatutoshi mboga.
Tunasondeka.
Bado tuko fiti uliza na high boy vile ngoma zetu bado bomba.
Tunasondeka.
Pasta nganga na jichocha ana hii buda kumbe pande kuna kilo.
Tunasondeka.
Mina think anatupima buda tuende pale tukacheki nini issue.
Tunasondeka.
Tukacheki nini issue.
Tunasondeka.
Pale tukacheki nini issue.
Tunasondeka.
Unasema umeokoka kumbe chini maji buda unapiga miti. Tumeboeka. Utajipata uko solo njeve kikupiga ukitingika kwa kiti.
Tunasondeka.
Willy Paul alitusare lakini bado tunatambua huyu Yesu.
Tunasondeka.
Zina noma mine trust atarudi basi atukuse huyu Yesu.
Tunasondeka.
Uwezi pata DM kabla pasta haja kupa kumba.
Tunasondeka.
Wanadai usiende Eastlands katiwa na mtu akorunda.
Tumeboeka. Tunasondeka. Tumeboeka.
Tunasondeka. Yeah.
Tumebondeka.
So, brother, we sondeka mali kanisa mebondeka.
Tunasondeka.
Imekuwa long, long time ni majabu tunawaonyesha.
Tunasondeka.
Omi mistaki kuchomeka.
Tunasondeka.
No mana dhambi mbali weka.
Tunasondeka.
Imekuwa long, long time ni majabu tunawaonyesha. Yani bado ujaoleka na unafanya nae nini. Na marafiki unawasengenya chini chini. Tunaelekea wapi siamini. Tusipo so de
meka. Kikata imekata.
Bado. Not unless nyamaka.
Bado.
Wakismama ntaka.
Come on it now.
Zimbaka zimbaka so.
Tunasondeka.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Oh hallelujah.
Tunasondeka.
Never again a miss God.
Do it for the father.
No insta.
Oh.
Never again a miss God. Simu inalia para parara. Hii ni tempting, hii ni fire. Simu inalia para parara. Inavutia ka sauti ya kwaya. Sea huu, oh nana. Akili yangu inagogaga. Sea huu, oh nana. Mimi na dhambi tunagombana. Devo akiacha miss
Anapenda Mungu, anatoa sadaka na fungu la kumi. Yuko wapi? Namtafuta.
Uja kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee.
Na sijawahi ona Mungu ameacha mwenye haki.
Natafuta bibi nisaidie. Natafuta bibi uniombe. Natafuta bibi basta nisaidie.
Hata nikiwa na madeni Boni semi, uko na midaili. Niki act feeling, niki catch feelings. Niki kosa dili, shika namba mbili. Koshuwa uko nami, nyingine kali. Bila sisi mami, bila siwezani. Zaidi ya kanji, na mali, na hali. Uko place flani, awatuwezi. Mina weni ami, sitete meki. Wanipa amani, bila wewe siita kafani. Bila wewe siita kafani. Ule tumetoka niofa, niofa, niofa. Aniponde, kimiujiza umefanya nisikonde. Uko na mimi ya moja donge. Kamshale na jitowa unichonge. Mizigo sote na ziwacha ndo nisonge. Na ificha wanafiki wasisome. Kwa magoti ndiyo picha nisichome. Nisichome, maandiko ni lazima mi nisome. Niko juu bila kutumia pombe. Upendo wa kabila na tabaka zote. Mambo ya vita ilipige mule kone. Toka niofa, 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 niofa. Wendo manufa, 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 manufa.
Kule tumetoka ndiyo fa, ndiyo fa, ndiyo fa. Bongo wendo manufa, manufa, manufa.
Maandiko ni lazima mini some. Niko juu bila kutumia pombe. Upendo wa kabila na tabaka zote. Mungu ya vila ilibidi mini kome.
Maandiko ni lazima mini
some.
Niko juu bila kutumia pombe. Upendo wa kabila na tabaka zote.
Na ulisema nikikuita babo taitika. Na ukasema nikiwa na kiuma juta nipa. Na ukasema nikibisha mlango tafungua. Na ukasema wewe ndiwe jana leo na milele. Ay, now I wonder why my life is full of problems. Papa, my mama so sick and I cry every day, yeah, Papa. I look unto you and I pray every day, yeah, Papa. This life is so hard and I need you every day, yeah, Papa.
Siwezi,
siwezi, nasema siwezi. Siwezi, Papa, mimi bila wewe. Try and do that and nothing is happening, yeah. Wasani wenzangu wananisema eti muziki siwezi, yeah. I try and do this and I try and do that and nothing is happening, yeah. Wasani wenzangu wananisema eti muziki siwezi, yeah. Wamesahau mimi mwanadamu. Ukinidunga nitatoka damu, eh. Maneno yao ni kama sumu. Na kukimbilia wewe Mungu wangu. Wamesahau mimi mwanadamu. Kinidunga nitatoka damu, eh.
maneno yao ni kama sumu, na kukimbilia wewe Mungu wangu, wewe
mimi siwezi.
Giza limejaa, tunahitaji tuone mwanga.
wagonjwa wameja, wengine wanahitaji uponyaji. Oh, hakuna pesa, hakuna job. Wengine wanahitaji wapate kazi. Tumekuamini wewe upo Mungu, kwako tegemeo letu tumelala. Akili zetu zote ni kwako Bwana. Weupo, weupo, weupo wo. Tunakujua wewe upo Mungu. Unatowaka watu chini, unawaleta juu. Kumbuka huyu mama anayegonjwa hospitalini. Kumbuka familia hii inakungoja Bwana. Kanisa linakungoja, tuone mwangaza mpya. Wanamuziki tunakungoja, tuone mwangaza mpya.
Roho yangu umekamata,
kamata,
roho yangu umekamata.
promotion, wanasema dumba.
Dumba,
ni dumba yo. Ukipoka promotion, wanasema dumba.
Dumba,
ni dumba yo.
Fitina,
hey.
Ulikuwa wapi nikifanya bidii? Ulikuwa wapi nikioma kwa bidii?
Yo, tell us, why so tell us?
DJ
TJ.